yande sappo jeddé min taa chapan tati studio kala ngou habaruji fulfulde kori janyalle e modon e les sembe kibaruji men ni gordi di jiyaade le département mo dogan duuci hebanama pompion ko wattoto ndiyan labdan cenidan yaade bibbe wurben enda himbe be enda du konna on nanambe e le kibaruji men di enda weltare mabbe nani faane batu goddo wadama jodo kalen der jamaaje gam batte laptindo fi ko darto arzukuje ittol mudum kanye ittugol itte e dur duggal e jeyna e mumel ko kelleedi men Niger do do dem paman dum won ko wurtidal o do batu nanno yewtel men pindo studio kala ngo haltana hala hon nokkuje to himbe gonno keba baafe no wada deme mudum en tayna gudu maria ko latin don no majja no yeni yara simana amadou jangan to habaruji de fulful nani fawar joni yerno kal ele ko ekibaruji di andani nene kenya de wonno ko nokkuje to ndiyam fotte ceni dan laban didi woni ko heba to wete dankasari kanyi e sukukutan dum fona le departement mo dogan duuci dum du porje ngaddo ballaga mo do fodugol ndiyele labudi dogan duuci kanyi woni ko waddi dum nene no ka du kono ONG bi te suisse aide mo le Niger kanyi woni ko hokki jawdi gam batte al dum do wadama nene himbe je table wuro on tete saba kanye fawar jondu konnan to wete saba tankari kanye dankasari e fawar jondu konnani bashiji do fu hebi ndiyel de endam hebi dundu konnani moyere mawno enda bibbe wurbe enda holli weltare mu en sanne to wete saba to won to bandimin hono fawar jondu konnan aliyo baa yewtide himbe be
hakkunde difa e gengemi saɗonɗa mawɗan tawa nder mum gam elta nange yane dow lawol sande te fuɗɗa lekki to ɗanete nda ummakke gengemi warde dabboa dow faysek farmidi ga noon nder kulal neɗɗo tawa amma jomu nde wittake ɗon fuu yetti Allah gannati nder leydi Tchad se ko Allah rafi keƴora ndenagun hedditi dow lawol loren
peddol manngol noon gol himɓe tokkata joni rafi denaku no ɗonno ɗuuɗa kanjum saabi men kadi hawrine dow ko yaawi fedde amen darnine gollooɓe e luumotooɓe eɓe juuɗe muɓɓen tawa nder fi o endan men fuu men gari ngam himɓe keɓa gaɗa yaha wartaji muɓɓen nder hawrine de endan men gatti fedde amen go yaaro woytanu amen yeeso ardiɓe région o endan
sey wiya jafoɗon saabu hono yewtere ha noon nanon nde kam wonno dow fii ko darto hono on ittuno ndiyam tan ene dogan duuci ko heɓa kanon yewtere ko nanɗo ɗum ɗo ƴoynoto ene gingimi en kettinonoon en yimɓe dogan duuci laatiɓe to woni towde saaba keɓɓe ndiyam ɗan e weltare mumen
min getti Allah min torrike ko duuɓi capanɗe nayyi e jeenayyi illa min pamarɓe meɗen ƴogo diyan kolmay maylo kabaran e kadandame e ñalowma emin gaɗa ƴoganɗe ɗiɗi meɗen getta Allah Allah hiito du pompe komin gaɗana o enden ɗum ɓooya ko duuɓi capanɗe nayyi e
jeenayyi
torrake fanoy wala ƴogode ndiyan jarteɗan amin toynoon min jahay illa miɗen cukaɓe fa hande min mawni min nayi rewɓe woɓɓe no kampi woɓɓe no cawɓe jahata tefoyde ndiyam donndo gadda kewnalooɗe mumɓen wala feto gomi yahay ƴogoyde kolomay ɗankasari tawte kan tan no mi yahay de min garti min cokka min una min bukka min kurba nder ñalowma miɗen jaha laabi ɗiɗi ko ndiyan ɗa enɗen heɓi hannden seni min mbiya yettore Allah miɗen jetta on on
nonni eley nokku to keri ley tati to laatide konna rafindenago woni fuddu konna ha leydi tilaberi duroɓe hewɓe jawdi mumen sotte keɗum riwama nokkuji to woni ɗo gaari joɗeke nder galluje mawɗe ɗum woni ko hawrindeji darniɗe durgo leydi Niger on no wanna ɓeɗo duroɓe ɗum wonno ko brema dodo noti ele yewtereji ɗi nanto ɗi horejo no enda golleji aran fedde darnide duroɓe leydi Niger
joni hana yimɓe gonno ƴeewa fa tefanaɓe jawdi bo jokkayno ɓe joɗorto fa hunde nden ɓuyta gama hannde mbada min keeɓi hano awdiri jawdi da min kokkiɓe fa hannde moye andi no awdiri ndin waɗata ɓe tetanni wuyɓe no ɗon himɓe no mbare o jawdi ndin no jaɓɓe joon o komin gonmiɗen tefa d' abord noye potal hani naata caka leñol he leñol ɗiɗaɓɓel toɓe doggi ɓe gari ɗon noyeɓe keɓirta ko ɓe jogoto ko e mabɓe fadde hakkillo fo kigo warde hannde nde hana ɗum ɗo wala funo ndiɗɗo wallirde min ƴeewamine he maire en nde min paami moye en noon no woodi ko ɓe ballete seɗɗa no ɓe jooɗorto
nani batu goddu kono wadama o batu kono nartanani hon fawar joni fi durdugul jeynar e leydi Niger fedde darnide dum kono kanyon won ko wadi batu o do gam batte laptinde fi ko dartu arzukuji kanyon ittol itte e durdugul nen e jeynar kanyon mum ko leydi Niger do enda Umaru Adamu goto e fawar joni kono hawjibe na mbiendo horejo fedde de enda nani ko halni bandimi alamin washar.
Le réseau en tant que tel a été créé.
Fedde de hore mun singa kenana arande fu der lawol waddude bayle harto cingol sigilaji dom der fi darjinde ardangal lobbal kam fu e wadde golleji gam durwi didde e jeynari wadande tindinoje yaade to bibbe leydi wadde fa hande jamde to gomnanti andinde suudu kite leydi dum deni gacceji mawdi ngadama arto filla hausu gineji gomnanti dom fedde den fa hande no gollida e gollirde gomnanti der filla golleji gattedi ko durwi ditta e jeynari tindina bibbe leydi kadendan do basi ko jeynari wawi waddude
les effets néfastes de la corruption
nanni fawar yo kadi mo gonde o wonno hono wurtagol ko biete hono tattasi don ton kadi putte de enda kano hitande hikka wurtagol majju warreno yirra sabu demeden mujjay faano weldi himbe ni wonno ko fawar jondi ko mi Musa Bagara lati do gotno e wadobe hono dilanga ko cioggu no fawar jondi tattasi enda halani hono bandi mi tedo Musa main
wannan kasuwa ya
kai luma go enda nodi tattase iri didi yaade tati tattase hikka o enda men kebiray dum no men gidiri dum hoje bonnoje awdiri kanati der tattase o enda annen botor tattase no sonne ujunaje chapan etati etati yaade ujunaje chapan etati enay cede nera kwadi tattase o du caadi kan dum duuda sanneno denno meden kebbina loreji joy yaade jeego o hanne burta didi yaade tati gan duudal himbe Niger gadobe luma ko jun fu do embe garta be cioda be jara maradi e zender be ciottito kambe duube keba riba do majju meden godi du himbe maiduguri garam be cioda ciottito e himbe gashwa
zuwa gashwa
nani yerno birne nden o do wonno hono faane Musa Bagara lati do hono sottobe tattase der leydi difa e le yewter makanko e Musa mani bandi min tawat tom nani fawar jondu ko nan se ngart don galdi nyemedu ko nan hono suudu hawjin fil kokol kibaruji kandu waddi hono batu o do ko na e kintinde no e beedugol sembe e wawde gollal hal fil ko dart himbe wadobe golleji mudun en do internet dum waddi ko faane himbe ngadnaama dum gam batte alle be paamana no be ngartu ko be ngado kibaruji do fi ko dart denagu Abdul Karim Abdou Mumuni hono kany on jeyi fed no te kam fa hande no kulten actuniger.com den ne kam famine himbe dum on nafa ko wakati mo Allah min wa sharlandi mo
grâce à cette atelier je pense que beaucoup
Allah e beydanal andal hokkobe habaruji ben no kebam faama harto mojjingol habaru e kokkol mu don do filla de nagu ko andudo en tawa kena der leedi to rafke jaran de nagu tawa den kokkol habaru no yidi andal fudu ko habaruji penpeneji no do heba sanne do internet hokkobe habaruji ben no kebam sendirde hokkobe habaruji penpeneji e gongaji mane kokkobe habaruji ko minta hakkiloji bibbe leedi no hani du hokkobe habaruji ben pama no kokkirta habaru tabe du habaru on no gongajo ko wauta umminde hakkiloji bibbe leedi
niveau de la population
to enda maradu kan nam pagod ka wonno hon projet latino wadda balang mar fila ko dartu lam kany e demokrasi wadda ni kandu konda ni e kintinol kany e sembinde andal yaade e subabe horebe dum ko sebe maire en hautade secrétaire golob le mairie ji gabbat alabe pama no be goldirto e laabi ko ite internet dum enda Mahamman Lawali Marusa latir kany o enda maire enda mo gazawa nani ko halni bandimi Mohamed Mamadou e kintinol
on fait de l'informatique
miden gada e kintinoje de endan gan andude nomin nawtoro ordinateur Facebook e ko nandi titta are deedu ta en gonano nawtoro handen jamani o endan denne miden yewtinaade laawi demin nafaru he are de endan gan sonnude kulle de min gonmi den gada der cekantaraji amin de endan miden he darude du nomin joddinira WhatsApp gan komin amin o endan fu to himbe baawi feccididde habaruji na Facebook o endan gan hollude gol de min gonda ko watta min keba pelle balli roje nangande min yaadude yesu golle communiji amin di enda yaadu yesu hebum der majundu min bawa mo inde labi maral amin gal enda gal lobbida himbe kala kollo nyumoji mu en e kobe gi min nawtorodu toje mabbe de enda
pour pouvoir nous améliorer
nani faar jondu ko nani to enda andar region mo Agadez to dun tawande galludo no kuje jabano ga alle wadde battu beto Agadez sokni no kuje de enda ni ko de jabano kuje himbe eginama do mun kan won no kuje de ngalano jogiran handir no wodiri yerno faanden Abdullah Aziza Ahama yat nat kany won docteur kawji lamgol kany mo jintingol gallude enda o halnani Musa Mamma Bandini.
Cet endroit-là, depuis le Sokni.
No courant de illa ko wakati no fijo 18 décembre indi tirango Agadez Sokni buti gaje den ummina illunden do wala fu ko wada der no kurende nako jonka dum warti nokko to mburi yopete nimbe no ngara wadde gada wuro e salbude der dom labidi min kojanta dum kan woni lamnude nokko on kanonde ni do mojjinama neddo fu momini kocci don na jukke gamminji do Agadez nimbe ko jidi ni ngata miden ngata dande yade bibbe wuro be pamana ko no kurende kambe jeydo nde bitake gonda ko tawda goddo no wada gada wuro don nanu salba ara wawi haldi em
priti e de lui parler
ara fille lato baldu konna ni no woni hor mun tewtol kuppu mo leydi Niger dum waddi ni hono Kenya ni enda ni AS universite mo galle nyemet o ye hawo jangorzo FC mo fawar joni maradi nani fa hande konna ni hono Irana mo arlit kandu konna ye jalwek espoir mo zender fawar jondu hande ne enda ni US gendarmerie nationale kany e wambe won ko fototo e fawar jondu konna ni du stade general sen ko nyon ko dum watto AS Duandu hawra e AS Zam do enda stade municipal ngari e yewtere men en pindiro yerno kolluno en ni harale commune rural mo Goudou Maria nokkon latido no nawtoro sanne hono ko darto hono nokkuje hono pewde e beeli dum du konna en ngada ko watto nokkuje kem tati chapane didi ko lati demen wadde e mudum demen cieru e demen dungu fu nokkuno du ko lati no wadde ballaga sanne sanne illu hitane temede jene chapande jeddi e joyi kan on woni hande de nokkuide en dan non torro sanne dum wonno ko faande biete do kolo jerma lati kanyo won docteur kawjido fi le département o en dan fi ko darto fawar jondu ko nani hono rengo la deje jaye nani ko halni bandi mi tawto enda Mohamed Mohamedou Mado
le département de Goudou
département Goudou Maria no tawra nadde re ata de dum rema amma hande jareni no don no hebbina nadde de en dan renude no kuje de en dan to batu ko himbe kani wadude
yel préoccupation
dum e wonno wadda nadde de no bata
ces deux facteurs le premier facteur
arande ni no wodi pecco ledde tawade der nadde de en dan deme e durngol no kuje de en dan sanne fi sador maji di wonji tagol bakaje gonno gaddana himbe dubi chafitidi di en dan yoro e ko nandi dum woni ko wonno wadda nadde de endan no bona no bata
la nature
jareni gonno hebbina nadde de sadormaji di gonno gadda
lucastation ici
no kuje demetede de endan no donno buuto dede de mamadu dum hebata ko gasigo gan leddi din endan no donno wata yaade fado diyan no kure den kandu sembe mun no hebuutade ir kudole poli e ledde gon ka en du no donno majja gadamu dalila batul no kuje de endan du ummatore de endan no donno dilla yaade leede yaasi gan no kuje de endan ni gala no kejora himbe dema kebe ko kumta haajuji mo
pays environnant
dum e gondo don gada garende nadde de
fas aset
gomnati e pelle balliroje dum no he bawde mu en form misal hitane du ujunaaji e laso e didi ko watta do ceene de endan hektaruji ujunaaji didi e kebe jeddi e laso ka en golla gadana ko faddo jareni majje de endan ni ruwe natoyde nadde de endan ledde du gadoje million e ko deki kan en awa do hektaruji ujunare e keme jeegom e chapande jeetati
himbe chakantaraje Goudou Maria adi durogo gadi gumubbenna
yapa
himbe galano kawjo no wodiri golle gadaade dalila durogo endan ko watta du ni fa hande golle de endan himbe boya no naforode amma dubi chafitidi di endan ni himbe puddi nangude ko watta durogo enden wada sembe be puddi waylude jikkuji mabbe miden gatta dane du he mabbe be jaare yeso nangande durogo enden pelle balliroje ka endu miden jama nangana himbe durogo enden wada sembe sarusuji joddinaadi ka endu kawjo no wodiri golle fu gadaade ko watta ni golle de enden oya himbe no naforo
durable et efficace
e dow yotabe pinngol wonno ko habaruji me fulfultili hande mi accida Ousmane sina wadde habaruji e dengal hausankor assalamu alaykum balen ti jangwaade